As poesia, ndinakuvutikila suna kwenga timana balibezosiyana tizazuzisana umanivesa shuga sunivesa kuwawa kubwela kwa iweyo bebi mesona ndichosankawa iwe ndine chilimba konkileti ndimatimati ngati makineti silifuna wina kale midieti tizisova toka yuma someti iwe ndine chilimba konkileti ndimatimati ngati makineti silifuna wina kale midieti tizisova toka yuma someti umanipatsa lavu yeniyeni Maria lelo ticheza michezo yanji Maria ndiwe nkazi hodziwa kukonda Maria ndipo palibe yanga kupose Maria umandipatsa lavu yeniyeni Maria lelo ticheza michezo yanji Maria ndiwe nkazi hodziwa kukonda Maria ndipo palibe yanga kupose Maria pepita masuka utakundikanda muchikondi changa iwe sunga jishamba sing for me sing sonye wakanda umandi balalisa pena ngati ndikubanda ukandisowa umaimba foni sumafuna ndisimveswa chisoni sumati manda izi za fashoni iweyo osanama ndi mashini ukandisowa umaimba foni sumafuna ndisimveswa chisoni sumati manda izi za fashoni iweyo osanama ndi mashini umandipatsa lavu yeniyeni Maria lelo ticheza michezo yanji Maria ndiwe nkazi hodziwa kukonda Maria ndipo palibe yanga kupose Maria umandipatsa lavu yeniyeni Maria lelo ticheza michezo yanji Maria ndiwe nkazi hodziwa kukonda Maria ndipo palibe yanga kupose Maria.